Afrika nazifanyi ya kitu abortion.
Inama bounce, tikisa biggie body. Katika biggie body, tikisa tako moja tena kichokozi. Katika biggie body, katika, 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 baby katika, 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 katika. The way you shake your body, shake your body. Rotate, rotate, wind your waist, wind your waist. Baby shake your body, baby wind your waist, baby stop.
Achana na mabisho wa kimboka.